Wathi uAgripha kuPawuli kwizenzo zabapostile isahluko samashumi amabili anesithupha ivesi yamashumi amabili anesiphohlongo. Sewuphonse ungiphendula ngibe umKristu.